Ningufuatina batambo kukuvepa na kufirimba na batambo kukuleta ukukuvosha tibale foku kuketa mwali chikondi tapali bale foku kusheta
katambo kukutilila nisambo kalefa tekukulila muri achiria ndeke musangwe ntinga yama mwali upande mwe bantinga
kalefene na tampo kukukumbwa yesu pole kokelesha kakusumisha kumbwa lisa veji na mano ya kumumbwa lekankupele kapito utawana kukusungwa
baru wantine nda Stafford samu nono wakupele foti uile kanjuso mchinsi wajibiongo mene nda pene teku wabani chinsi
kalefene na tampo kukweva weufila wabache kwela viva kamba parine mufifiei wa mababy
mami take your pick. Take your picky, take your picky. Tega nyama mia wikonga wetoy.
Kale fina jambo kukweva weufila wabache kwela viva kamba parine mufifiei wa mababy.
Mami, take your picky, take your picky. Take your picky. Tega nyama sala wikonga wetoy.
Sala ine ida tele for your iPhone na ma flower but tepe te yobe. Bete waende na gentleman, uria pari harita kwete na rentomane.
Kakati mbile mulize, chisonke la danyonke. Vivyongo ina jitonke, rapati maki tuze riches peka. Kale na buru toyo niseka.
Chavepe, chichache chandelo chikari. Bati kufika pari nebwa wapatari, chitani nebwa ndapela. Noti majando nindeke ukakwela, iwe mvela.
Pari soporo la APC, muri anga pansinga ya ICC. Jenny Rufish, you want to money the pen to the boat and you put on the fish.
Kalefena jambo kukweva, weufila wabache kwela, viva kamba parine, mufifiei wa mababy.
Mami, take your picky, take your picky, take your picky. Tega nyama mia wikonga, wetoy.
Kalefena jambo kukweva, weufila wabache kwela, viva kamba parine, mufifiei wa mababy.
Take your picky, take your picky. Tega nyama mia wikonga wetoy.
Wali greena inena la kupukuta. Kupange na lanjilo jinga chela chukuta.
Mfuwa na kwebo mwina tari kukuta. Ikuranga melo yunga chukuta.
I promise to love you mwili la nukuchela. Tempi ya veno mwichimane kukupela.
Mwanda bobe sase watele rakoni. Watuma ataikone chikwela.
Ababa miti diose ni chinwenwe. Zambia kuchalo bada chidi kuchimwemwe.
Chote talali la loko ezraka. Asote fari sengwa kuchimwemwe so imwene.
Nabandi fite diose fema keo. Ashukile feshirui la makelo.
Nde mutoko toro ntavirirelo. Tatua lirile na nendua lirile.
Kale fena jambo kukweva. Weufila wabache kwela. Viva kamba parine. Mufifiei wa mababy.
Mami, take your picky, take your picky, take your picky. Tega nyama mia wikonga wetoy.
Kale fena jambo kukweva. Weufila wabache kwela. Viva kamba parine. Mufifiei wa mababy.
Mami, take your picky, take your picky, take your picky. Tega nyama mia wikonga wetoy.
Ladies and gentlemen, it's the dopest, freshest name in the game. No more no law.
Them they do the thing. 1914. Postman. Alan. Alan. DK mining. DK mining. Winkalo. Winkalo.
You know we do this.
Ya tatu ya tampoco in my way.
Yeah. Off entertainment, so there every day.
I'm back in it.
Young Heroes.
My promo. My
Spock's mining.
My Spock's mining.
White BS. White BS. White BS. King Shad. King Shad.
Edwin.